moto maze kuba nguwe she intombazane ibe namadoda amabili onemali nemoto maze kuba nguwe
Tetweni le nonsense.